Omubaka omulonde w'ekitundu kya Remia Emmanuel Rashanda alangiridde ng'ekitongole kya UPDF ekizimbi bwe kimalirizza okweteeka okuzimba eddwaliro lya Kawumbi Kalamba n'obukadde bina mu kitundu kino. Eddwaliro lino ligenda kuzimbibwa ku kyalo Kasunga era ng'omulimu gusuubirwa okutandika omwezi ogujja. Mukolebwe mu bbanga lya mwaka gumu era gugwe. General Rashanda agambye nti eddwaliro lino livujjiriddwa Ministry y'ebyobulamu.
By the end of next financial year, that's why I'm in December.
Brigadier General Emmanuel Rashande, ye mubaka omulonde owa Remiaga.